Vela.
Exclusive to Zeta Hype Man.
In the pew pew. Dump top.
Zin and DA cool.
Vela.
Okay.
Black. 7 July 1990, whatever. Finally, kadopta paka na badwa muwati. Mwenze joy no misozi, kailiva nazivati ya badwa nkozi. Away from that, no panga biwai mwacha zanga. Sopa shua wadabwa pa mapsi, nisalapa niswaka na matiki olo palibena nezi. Usaka punde sa tennis, tuka nipeza mchibes na futikapu. Naseke wapo na menye wapo, it's not easy, mundu wanga kutite nifike panu. High five wajibij, poni pasako chance. Your cha showcase talent for that drum, glad like in this chapa, you the man of the year. Olo unayenda ni kuye wayo vide. Ni makangi waku titi understandi. If I am no dear, doke is a bad bad. Chapa you the man of the year. Olo unayenda ni kuye wa everyday. Ni makangi waku titi understandi. Infayano dia joke enze badba. The team unani punzisa ulemu. The team unani teka tapa zenemu. Okwe muliri muni chitali plizenti. Yo stethi fuja dimu posheko na wasendawa. Kama shikuno manze anakula. Jani maiwa wose vali na wana. Halo ni yapa manje ni B-Thatch. No backbone but you still got my back.
Yeah.